Nahume 3:1. Wo kumuzi wezingazi wonke ugcwele amanga nempango ukuphanga akupheli. Verse 2. Ngokuqhuma kwesiswebhu nomsindo ugodlezela kwamasondo namahashi agadulayo nezinqola ezixhumayo. Verse 3. Ngaba amahashi abasukelayo nenkemba enjengelangabi nomkhonto onyazimayo abaninga babuleweyo nenqwaba yezidumbu kungekho kuphela kwezidikadika bakhubeka ngezidikadika zabo. Verse 4. Ngenxa obuningi bobufebe besifebe esibukekayo, umnikazi wokulumba esithengisa izizwe ngobufebe baso nemindeni ngamalumbo aso. Verse 5. Bheka ngumelene nawe, usho Jehova Sebaothi, ngiyakuphakamisa imphetho yakho ebusweni bakho, ngibonise izizwe obunqunu bakho nemibuso ihlazo lakho. Verse 6. Ngiyakuphonsa okunengekayo phezu kwakho, ngikuhlazise, ngikubeke ube yinto ebukwayo. Verse 7. Kuyakuthi bonke abakubonayo bakubalekele bathi, iNiniva lichithekile, ngubani oyakulililela na? Ngiyakukufunelaphi abaduduzi na? Verse 8. Umuhle wena kuneno Amoni, elaliphakathi kwemfula elalizungezwe ngamanzi, elulugange lwalo lwalululwandle, nelidonga lwalo lwalungamanzi na? Verse 9. IKushe neGibhithe kwakungamandla alo angenakuphela, uphuthi namalubi babengabasizi bakho. Verse 10. Nalo lamukiswa laye ekuthunjweni, nezingane zalo zachotshozwa ezingusini zazo zonke izidaladi, benza inkatho ngezikhulu zalo, nabo bonke abakhulu balo baboshwa ngamaketanga. Verse 11. Uyakudakwa nawe ufihlwe, futhi uyakufuna inqaba yokubalekela izitha. Verse 12. Zonke izinqaba zakho zimkhiwane enamakhiwane ayingqalabutho, uma inyakaziswa awela emlonyeni odlayo. Verse 13. Bheka abantu bakho phakathi kwakho bangabesifazane nje, amasango ezwe lakho avulekele impela izitha zakho, umlilo udlile imigoqo yakho. Verse 14. Zikhelelene amanzi okuvinjezelwa, uqinise izinqaba zakho, ngena odakeni, uxove ibumba, uqinise uhonela. Verse 15. Lapho umlilo yakukuqeda, inkemba ikunqume, ikudle njengenkasa, zandise njengenkasa, zandise njengesikhonyane. Verse 16. Wandisile abathengisi bakho kunezinkanyezi zezulu, inkasi yakhula indize, imuke. Verse 17. Izikhulu zakho zinjengezinkumbi, nezinduna zakho zinjengamaqulu esikhonyane esihlezi phakathi kwezingange ngosuku olumakhaza. Kepha lapho liphuma ilanga sindize, simuke, ingabe isaziwa indawo yaso ukuthi iphi. Verse 18. Abelusi bakho balele, Nkosi yase-Asiriya, abakhulu bakho baphumula, abantu bakho bahlakazekile ezintabeni, akakho babuthayo. Verse 19. Akukho ukupholiswa kokwaphula kwakho, umvimbo wakho unzima, bonke abezwa umbiko ngawe bashaye izandla ngawe, ngokuba ngubani ububi bakho obungadlulelanga njalo phezu kwakhe na?